kaloku namhlanje mfondini kambhabhabha iinkabi zamahashe ziza kuhlana ngotyefezo.
Agalelekile amasha sewe zonke phela nto kamdingi.
Nali yela kwethu laphuma ihashe likamgungubalana lakwadazela wendlela lakwajhububila ngomhlana lakwakhubusakasakusingebhirha likamhlekanyawo hlela.